I have no illusions.
Dunia kele atomba nyemro Antonio Guterres ye ayira ka foko nyina tonsiki ba imbeka latme gele abaude ka dunia konnana.
Our world is blighted by war.
Anga dunia kera tumbungulo nye kasaba kuge kelei. Asikilendo kwa niyalika. Alanjabalendo fantanya. Kongo ani hake dafa baliafe.
Hunger and inequality.
Abe dunia marabagaba uhakili la haka. Uka demela sinsi. Kosewe jamana do unu fanga beseka doa ya haka. Ukraine kele nintosina. Richard Gowan. Dunia kile atomba ka Centre de Reflexion International Crisis Group. Nyemo.
Many African and Asian countries.
Farafinani Azi jamana chaman de be bolodi nyomala lakana sirafe anisani fere sirafe ni grisi jamana ye alna soro kun la benenu ka kuma ka nyashi dankarlima marsikalo tmenena utefe ku dado ala wala saka Moscow kele dunia kele atomba onina
fights with Moscow at the UN.
Gelea munu ndona sorofion temesera uka ani dayi memina unsongo uyelenuna. Farafina ne adayi me balanindu irisila ani Ukraine jamana ka alikamala blala gelea badi kono. Jate ubole akanka foko mwa milion mwa nyurona benana blakoli ani balontanya konana dona taula. O jate chela Somali jamana de milion segi nyurona be ula. Abdirahman Abdishakur, Somali jamana ka laskide dunia kili atomba kono.
The famine is Kongo, real
chendo, and it's wa, happening. Abekela ni wakatina.
Antonio Guterres segintɔ de filɛ ka bɔ Pakistan jamana kan yɔrɔ min la sanjiba ye fagaliw ani tiɲɛni jugubaw kɛ u ka jamana tilalen saba ye o fan fila kan.
Ko mun bɛ ka kɛ Pakistan ni waati na o bɛ duniɲa bɛɛ ka dɛsɛ jira ka ɲɛsin waati yɛlɛma gɛlɛyaw ma ani tilennibaliya min b'a la.
At the heart of it.
Nina, dunia marabaka uka sarankanu, dunia kele atomba ka tonski bani kenekan, chama bena laselu ke kofeni, kasababu ke yemoko chama, munu nana New Yorko, kaka ankata Londres, Angleterre, Masamso, Reine Elizabeth kajana jau kumbe, September kalu tle, tani konanton, natala.